misana umwira girira gire ko bajja kukubwatula nga kikajju era omuduuza nze mbusekerera kubina ebyenfuna ebikyalo bukyaze emirembe ngalo n'ogogole gulikyuka olyokosoŋŋane ng'omusimu nze bandiganda byekaabaali bakama baazo nga kati ne mu bantu tajyambu n'olaba bwazoŋŋane ensinga ennaku emwesibyemu ekirako ekidde kyengwenjizi era nze musumbukako ng'ebizibu by'ensi eno bwe muwala katangambizi waliwo omugwe nalabako eyalina rendyo kaseti ye yali enkana nga kabada nyabowu ng'agitwala nejanywira adumira abatutte embwembwa mushakale mundesi yatuula nakunakunoolwa rediyo kaseti ye yerabidde amadaala ensi eno ng'atuula n'ayagaagala eryuma neryeggunda watudde tiwabambweyogera ng'olw'abakazi be bamukwana naye n'abeefubako omufumbo n'atali ng'agase entambula nanyikyusanga bw'omusanga mu kkuba ayagaagala nga kisekkoko naye erumu tubeera tusembula awalyege amaze okuduumira enkooku zina akazine kantalantuka ne kagenda kagigwako akaali katamidde mbuka zina munnanga enkunyumiza ki okujeyolayolaawo ng'ewandagala nga binyoobwa akabanja n'akagwako yakatunda mbibajambw ayagala akommyewo ekyuma beyayagaliranga bakazi baabwe awamu neyevaamu n'agenda amutunga ejjembe kukambya ejjembe lyavuga oli neyagula akabanja ke n'akamugobamu yagenda mulwadde obuntu obwali busigatidde obwo nga n'abusaawa yafunamu ezimutaasa ejjembe bambi obwakuga bw'ensi ne bugenda bumufundirira kutuuka kulaba nti tajyamu kati ali mu bisinga eyawerekera ku bavuba n'enguuli emusibye koliboni gwegenda maaso nze mukudaagana nnyo nafuna ebirowoozo ebinafuna endowooza ndikoba ekkolimo okutengukaawe kumba n'amaanyi okunzigwamu kwekundyanga ez'amaanyi batyo nawaŋŋangusibwako n'enkolera n'egyesimanyi era nembeerayo obwereere kwebeera nnyo kufuna obufisefise n'obukunkumuka kwaba abafuna yebbo bakama baazo baayita mu ssaaki nza wannemyawo okulaba mazima gufiirina bajinza okunesibyeko okunsuulira emisanvu mu makubo nze buli wenkonkona bwe bayamba ne baggulawo nsanga luyabyenga nkiyusa sikaabira kugaggawala kufunda naye kufuuka n'ennyo n'embulwa n'ekyende kikiruma laba bantu okunaliraanya buli omu ambuusabuusa olw'endabika nninga muyaye bye nasooka okuvaako bye bitiibwa by'ensi timpeebwani afaanana bwe nti bananga obwavu n'obuwulu bwe byegatta ku bugumba ng'oyolekedde kufa ng'akawuka bw'ate oba muntu waani kiki ekiribaleeta ng'era ddala ogasaaky ensi eno nanga omulenzi ategeera nti kusula obuwulu simanyi nafiiraako ebbwegowa buli mukazi gwengezaako nti nkwagaza bufumbo bonna ne baddamu ntya ouzansanze siigaani yate nadda wakanywera enzi abakola obukuusa bwe bafuna bwakola amazima nga bakolera bwe mbangozeokandi obwo yate nnaakola kyenza nakwebera siri gwakumiti nga mpapye papye bangi bendabyeko mu kiti ekyo ng'enze n'eŋŋombo yange eno kandi omulambo guliswalanze